Kushata Kulia.
Ah.
Seven, drop that shit.
Woo. Anna. Woo. This is serious.
It's almost a
dance.
Nagunde boy.
Abata bana. Ama. Abata kana petene. Atina petina petene. Ama. Ama tekene.
Hey. Baby, wanna feel a vibe tonight. I know you're gonna feel my vibe tonight. Kwanza kako simple, akanaga maku. Kana vi impo, uko nyuma kichugu. Ati kako simple, hakanaga maku. Kana vi impo, uko nyuma kichugu. Iyo nguo kama naiona, naiona. Kwa tabu inavyoingia, fundi kakosea kushona, kushona. Hata kichwa kiwezi ingia.
Inabana.
Na na na.
Sema tena inabana.
Na na.
Inabana.
Na na na.
Wote inabana.
Chimianso, lutemia lwalis, nido, obachi kwansa, mrembo, talina bigambo, anjagazaru,
amererao,
inabana taiti nyo, nyo,
baby style ayo kwa funyo,
gala wana punch you, got your love, oh,
knock, 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 knock out,
eh?
Put your body on me, go down low,
let me say, eh? Let me say,
yo, tuzirinyes chili manjaro.
Baby, I know go chick. Sinaga muda na masaidi chick. Nitakupa vitam tena zaidi ya pipi. Eti wanauliza na mekupata vipi.